cyari kuminga ya wa musozi ni wowe wavugiye uti byose birarangiye watanze ubugingo bwawe kugira ngo abakene n'indushyi bakwegere waciye bugufi wabatagira shinge na rugero nabo baze ubakire sozi niho wavugiye uti byose birarangiye watanze ubugingo bwawe kugira ngo abakene n'indushyi bakwegere waciye bugufi wabatagira shinge na rugero nabo baze ubakire nagambiriye kuvugi nezugira ikujojo baho uri musi
tumenye yuko umwami wacu agira neza turamwegera kugu turi ubwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe rye duhamagaye
nuko byari bikomeye wabikoze ubikunze nuko byari bikomeye
Nishimye